He. Ara. Ish. Kuba classic baba yose.
We by China sita.
He. Wazomusho. He. Wazomusho. I catch a microphone. A Kuba classic. He. Iso.
He.
La Chabonin Camelo to La Chabonin Cleopatra Mina Peter, you a bitch. Come on, yes, you a magic. If I did chunk, come sick. Masha beke to my daddy. To my just kill is all I'll make. I do a pink. I did not a chola too. Mechampona kunyo maji kunyo maji kia tabaki kwa lafiki ateweje na kia tabaki chukwa snitch ateweje ateweje misi uskujua mwenye tonajua natane kiguntua sema neshi kama najua bali nazingatia zingatia ya tokibari ya kunalo kamerika labda njia sayari sitabiriki mda wote kama nikianguka nani aniokote nice kama nipo kiliman bade na sumala man kwenye matatizo sitafode mchai chaina mimi mwenyewe sina budi nilewe kama nimekunywa sumu kivipini umpewe kama nimekunywa sumu kivipini umpewe tuje kila kati tunasoma alama sanya kati mabadiliko watak chaja wana tusi wana tufunga mashat wana tuweka mtu kat misi choki na jomana na tempe na jack misi choki na jomana na poisi kuchoka kuna satu na nabia kumbuko lipotoka mpaka lipofikia mkilo jifunsa ya rinkane na machacha lopitia mko na tupigania sione na nya misi na keto fukoni sione na fai mitu kimeja achokulu nyote na nya nelekia kifukoni na sitab lazima sitafika kinkoni na zishida lazima sitafika kinkoni na sitab lazima sitafika kinkoni lazima sitafika kinkoni zato kidogo che kikubwa cha misi wezi kukufulu kisari sikiamgia minajua mungu yupo ne manito gao na tajiri soba kama fao na marikibao ata shida zangu ni mwabie nani aone kori na shida sione na ria mkabeto meshina kwenye laa kwenye njia kwenye matatizo metukimbia so kama na wachukia tunaika mipako sawa deire nitawambia wanakosio chawa wakina natuwekia kama tupo nao tupo nao kaka kutwaribia kiwa pandesia wanakusuma lantosha waikusema mbura double kick kunune mwenyewe kuliko eneso kununu wane wakutakazie mwisho na kukanyagia aduanzi wa furaie furaie tuja haya kupeni haya washamba kutwaribia kupeni haya washamba kutwaribia kupeni haya washamba kutwaribia kupeni haya washamba kutwaribia kutwaribia kyo pante Galila Klumpaya Wazo Mwisho Klumpaya He Makibasha Fimasu Ingwetia He Mfalu Twente Buguruni Mbagamoyo Kapteni Klumpaya na kama kitu kiweze kanso lazima leo tubadilishe mchezo tubadili matokeo na kama chezi vizuri unanzia sap ili upate gazap kesho fanya majap ili upate gazap kesho tuende majap na mtegemea chatuguye atakufa maskini tu atakufa maskini kisa maisha kimaskini wanangome si kwa chini wabeshe tujifunze kujistendia Maone tujifunze kujisentia, machizi tujifunze kujisentia, wabishe tujifunze kujisentia. Kitchen party mwita cheese, panya lodi mweu, save vana mwita bus, azulanto. Kitchen party mwita cheese, panya lodi mgei gai, save vana mwita ofsia. Kusami baki sunsuri kama papaf, eta fiko saf na kunya maja madaf. Zingatia kama kuli chaf, kama kuli chaf, kati nasipuzie kama kuli 45, 45. Na bitch kibao, watu kwa masila, waju kwa masila, nyuse tu masila, mlaishiki sila. Tanda vana tukiria, awajuli, mankembia, mauni wa metulia.